waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Toddobaadka loo yaqaano Nairok Week waa toddobaad laga dabaaldego Australia. Sanad kasta toddobaadka Nairok waxaa loo dabaaldegaa sooyaalka, dhaqanka iyo guulihi dadka Aboriginalka iyo Torres Strait Islanderska. Sanadkan 2022-kana halkudhiga dabaaldega waxaa loogu magacdaray Hill Country. Warbixintan oo ka mid ah taxanaha Settlement Guard-ku waxay ka warramaysaa sida loo soo booqan karo goobaha ku dhow magaalooyinka aynu degannahay ee muhiimka u ah dadka Aboriginalka. Kelmadda Nairok waxay u taagan tahay National Aboriginal and Islanders Day Observance Committee. Horaantii waxay ku bilaabantay hal maalin oo la murugoodo, iyada oo markii dambana isu beddeshay dabaaldeg toddobaad ah oo lagu xusayo dadka Aboriginalka iyo kuwa Torres Islanderska. Stacey Piper waa haweeney ka soo jeeda qabiilada Wurundjeri iyo Jaja Wurrung, ahna shirgudoomiyaha gudiga laanta Nairok ee Victoria.
We need to always remember that the origins were not a celebration.
Waxaynu u baahanahay inaynu mar walba xasuusano in aanu asalkeedii ahayn dabaaldeg, waxayna ahaayeen xusyo lagu aqoonsado cadaalad darooyinkii lagu sameeyey bulshooyinkayaga, ayay tiri. Sanadkan 2022-ka dabaaldega toddobaadka Nairok wuxuu dhacayaa 4-11 bisha July. Halkudhiga sanadkan ee ah Hill Country wuxuu dadka ku baraarujinayaa badbaadinta deegaanada iyo goobaha ruuxiga ah ee ku laban dhaqanka soo jireenka ah ee dadkii dhulka hore u lahaa. Waxaanu aaminsanahay in dhul deegaan caafimaad qaba macnaheedu yahay dad caafimaad qaba, mana khusayso oo keliya dadka Aboriginalka iyo kuwa Torres Strait Islanderska, waa mid khusaysa qof kasta oo meeshan deggan, ayay tiri. Hill Country wuxuu ku saabsan yahay in dhulka mas'uuliyaddiisa la qaado, lana ixtiraamo wax kasta oo dul saaran ama la xidhiidha, sida noolaha oo dhan, cibaadaysiga, ahaanshaha bulshada, sheekooyinka iyo wax aaminsanaanta. Wuxuu kale oo aqoonsadaa tabaha soo jireenka ah ee kumaan kun sannadood dhulka lagu maarayn jiray, wuxuuna daryeelaa dhul deegaanka. Dhul deegaanka oo la daryeela waxay kale oo la macno tahay in cagta laga yareeyo meelaha goobdiimeedka si loo badbaadiyo. Waana tan Stacey Piper oo ka hadlaysa.
I think a lot of communities around the country wouldn't encourage just anything.
Waxay ila tahay in aanay bulshooyin badan oo dhul deegaanada degani aanay dhiirigeliyeen in qofkii doonaaba booqdo goobaha qaarkood ceebta ka dhalan karta oo keliya awgeed, ha ahaato goobta ragga, goobta haweenka, ama xataa goobaha murugada. Wally Bell waa nin reer Ngunnawal ah oo ka shaqeeya ilaalinta iyo badbaadinta dhaqanka la dhaxlay ee gobolka Canberra. Isagoo isticmaalaya darajadiisa ilaaliya dhaqan iyo dhul, ayuu soo jeedinayaa in marka la joogo ama lagu dhow yahay goobaha muhiimka ah, la dhowro lana tixgeliyo dhaqanka iyo ku dhaqankiisaba. Maadaama aanahay nin reer Ngunnawal ah, la iima ogola inaan galo Mount Ainslie, haba yaraatee waa ku warwareegi karaa, laakiin la iima ogola inaan haba yaraatee wax ku ogaado. Gobolka Canberra waxaa ku yaala kumaan kun goobood oo ah nooca muhiimadda iyo qiimaha gaarka u leh dadka dhulka loogu yimi, kuwaasoo ay qaarkood u furan yihiin dadka oo dhan.
Rock art sites, for instance, out in Namaji National Park.
Goobaha yaga farshaxanka dhagxaanta lagu dhigay, tusaale ahaan, iyo Namaji National Park yagaba waxaa loogu talagalay dadka jecel inay baadiyaha ku lugeeyaan, waxaanay u tahay goob wacan oo ay soo booqdaan, ayuu yiri. Bartamaha magaalada Sydney waxaa 25 kilomitir waqooyi ka xigta meel la yiraahdo Kuringai National Park waxa meesha ku yaala oo la xaqiijiyay 350 goobood oo ay leeyihiin dadka dhulka loogu yimi taasoo deegaankaas ka dhigaysa mid ka mid ah meelaha ay goobaha taariikhiga ah ugu badan yihiin halka waxa laga heli karaa farshaxan ay dadkii dhulka hore u lahaa ku sawireen iyo qaar ay ku xardheenba dhagaha oogadiisa goobaha muhiimada gaarka leh waxa kale oo laga hela magaalooyinkeena gudahooda waxana kamida King's Park oo Perth ku yaala ahna meel lagu qabto xafladaha iyo dhacdooyinka dhaqanka ayna ku taalo wadiiqada lagu lugeeyo ee la yiraahdo Butcher Narnin Walk wadiiqadaasi abaar kadib waxay u kala baydhaa laba qaybood oo kala ah qaybta ragga iyo qaybta haweenka taasoo lagu saleeyay doorarka iyo aqoontooda dhaqameed ee kala duwan Malbana waxa dhawaan ka dhaqangelaya app la yiraahdo The Yilangith app oo si maqal iyo muuqaal loogu heli karo macluumaad ku saabsan taariikhda dadka dhulka loogu yimi sida sooyaalkii dadka Aboriginalka ee xaafada Fitzroy waxaad ka arki kartaa ama ka maqli kartaa sooyaalka jidka Gertrude Street oo ku yaala xaafada Fitzroy
Xilliga
qadada kadib oo kale waxaan rumaysanahay in qofkii raba inuu isticmaalo appka ay maqli doonaan sheekooyin xiiso leh oo dad kala duwan ku saabsan ayuu yiri Bobby Nichols ninka la yiraahdo oo ah reer Yota Yota wuxuu ka mid yahay dadka ka shaqeynaya appkan
Gertrude Street was like the beacon or the light tower as to where people
Gertrude Street wuxuu ahaa iftiin muuq dheer oo tilmaama meel la aado oo lagu kulmo waayo waxay ahayd meesha ugu badnayd ee dadka Aboriginalka ah deganaayeen sanadihii 1900-aadkii 1960-aadkii iyo 1970-aadkii ayuu yiri Abkani wuxuu ka soo bixi doonaa magaalada Melbourne bishan gudaheeda. Stacey Piper ayaa waxay markala leedahay halku dhiga sanadkan ee Nairok wuxuu ina xasuusinayaa in qof kasta oo Australian ah mas'uuliyad ka saaran tahay ilaalinta dhul deegaanka iyo dhaqanka la dhaxlay ee dadka dhulkooda loogu yimi.
Educate there's online resources and that's part of your own journey with connecting
wax isbar waxa jira macluumaad online ah waana qayb ka mid ah socdaalkaaga aad wax kaga baranayso dhul deegaanka aad ku nooshahay sida inaad ogaato cidda dhul deegaanka iska leh sooyaalka iyo inaad sooyaalkeeda iyo inaad hesho oo raadiso macluumaadkaas ayay tiri macluumaadka online-ka ah waa mid si sahlan loo heli karo oo laga dheehan karo meelaha laga helo wadiiqooyinka lagu lugeeyo cidda soo jireen ahaan u leh dhulalka kala duwan iyo sida taariikh xilliyoodkoodu u qeexdo CSIRO waxa ay iyada oo la kaashanaysa kooxaha luqadaha dadka dhulka loogu yimid ee degan Northern Territory rabaan inay soo saaraan taxane taariikheed oo muujinaya qoto dheeraanta aqoonta ay dadka dhulka loogu yimi u leeyihiin xiriirka saddex geesoodka ah ee ka dhaxeeya dadka dhulka iyo noolaha kale ee iyaguna ku dul nool macluumaadkana waxa laga soo dejisan karaa website-ka CSIRO Wakan Bobby Nichols marka la isaga oo sheegaya in mas'uuliyadda ah inaynu wax isbarno aanay saarnayn oo kaliya dadka Aboriginalka
We have a great deal of support from not only non-Aboriginal people but also through the ethnic group.
Waxaanu haysanaa taageero badan oo aynan ka helin oo kaliya dadka aan Aboriginalka ahayn laakiin aynu ka barano bulshooyinka qoomiyadaha kale waayo waxay rabaan inay wax ka bartaan umadaha wadanka loogu yimi ama dadkii hore u lahaa dhulka ay ku nool yihiin waanu soo dhaweynaynaa inay nala dabaaldegaan ayuu yiri Todobaadka Nairok waa waqtigii aynu saqoon gelin lahayn oo aynu ku milmi lahayn deegaanka waxana ka bedeli lahayn sida iyo dareenkeena waxyaalaha inagu wareegsan iyo dhaqanka la dhaxlay ee dadka dhulka loogu yimid Hill country waxa weyn buu noogu fadhiyaa qof kasta oo halkan ku nool waa inuu u daryeelo sidii aanu weligeey u daryeeli jirnay u fiirso sida aanu ugu fiirsano booqo daryeel oo ixtiraam dhul deegaankan u heesna una cayaarna intaas oo dhammi waa qayb ka mid ah isu bogsoodka najiitadeeduna annagayba bogsi noo tahay ayay tiri
madonaysa sheekooyinkan oo kale ka dhageyso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.